ekugcineni lakhona kumele umzali akhathaze ngamahloni nobunyube ekuyiphatheni kwengane. Ohlelweni ezomndeni sizodingida ngeyimbangela eyisekujuleni engaba nobudlelwano ekwenzeni ingane ibe unkomo idla yodwana. Ungabusasuki emsakazweni wakho. Ngiphinde ngikubengelele ezomndeni uhlelo lolu lubhethelizeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Umama okhathazekile usibhalele umbuzo, ngenze njani uma ngisabela ukuthi sengathi indodana wami uyibeka eceleni kwabanye kweqe kade sesemncane sasithi isigaba nje nokuthi uma esekhula uzosondela kontanga yakhe kuze kube imanje lokho akuzange kwenzeke. Akubukeke efuna ukuxhumana noma yimuphi umngane oseminyakeni yakhe, ngisho nabantu abadala imbali uqhelele kubona. Isikhathi esiningi uyedwa ayihlalele ne-TV kumbe ama-video game. Yini le sibhena nayo ngempela futhi siqondana kanjani nayo? Ngokwezinga elithile kuyenzeka ukuba abantu abayiphilele eceni bodwa uhlobo nje lwesakheko sabo leso, personalities, okubiza ukuba bahlonishwe bemukelwe benjalo. Kodwa uma usolo sengathi akusiko lokho okumeza azinyeze abe unyube ndodana wakho, umele ukuba uqale uyibuze imbangela yakho. Yila ingaphandle lisuke kwesinye isikhathi likhombisa isimo sengaphakathi esineyinkinga zoqobo. Ngokwethu kokubuka kungakuthatha okusemathubeni okwenza umntwana wakho ayibeke eceleni kwabanye. Okokuqala yi-addiction kumbe inkambiso eyingcindezi ewuginqa ugonqo. Kwesibili ukwesaba. Okwesithathu ukuzizwa ungelutho umncu. Asiqale ngalokho kokuqala. Abazali abaningi bacabanga ukuthi amakhompyutha, video games, imidlalo nje engenabungozi. Kodwa emva kwesikhathi iy'ngane zabo sebona ukuthi zi-addicted kuwona yilabo beqala khona bebuka ngenye indlela. Uma ucabanga ukuthi ukuyiqhelanisa kubantu kwengane yakho kuqhama kwi-addiction yama-electronic game, hlala nayo phansi, xoxe nayo ngokukhathazile. Cacisela ukuthi uyamthanda futhi ngenxa yalokho uzoqala umkali isikhathi asisebenzisa kwi-TV. Ngikhuthaza ukuba abukisane nawe izinto ezinye angayithokozela. Okwesibili nokwesithathu okungikwesaba nemizwa yokuzizwa ungelutho. Zilekanye neke futhi lezi zinto singabuka ngeso elilodwa. Kusenokwenzeka ukuyibeka eceni kwengane yakho yingoba ilangazela ukuzizwa iphephile. Ifihla ekuzibukeleni i-TV nakumagame ngoba izama ukucasha futhi izizwa iqina uma yibukela wona nje. Lokho kusengachaza futhi ukuthi yona nto ayixolelayo ukuyigcina kuyona kunokuba nabanye abantu. Ngoba ubona bebangisana naye competing. Umfana wakho usengabasaba ontanga yakhe ngenxa yokuthi ndlela thizeni ubabona beyingozi kuyena. Inkinga ejule lapha ukuthi uyibeke onqenqemeni lokudumala zakhele yena khona ongelona iqiniso. Uma lokho kuzwakala kuliqiniso ngokwendlela isimo sengqondo sontana wakho esiyona, owakho ke umsebenzi ukuthola ukuthi kungani ebuka umhlaba ngalendlela. Uma uzama ukumphoqa ukuba nezinye izingane, lokho ngeke kusebenze. Kuze kube usukwaze ungena emicabangeni yakhe wathola izathu ezimqhuba kuloku kwesaba nokungabaza. Mhlawumbe ungathola ngokuthi umphonsi imbuzo ethi ngakube ukhathazekile kumbe unengcindezi ngokuthile, kumbe ikhona into esikone kwenza uzize wesaba unengcindezi. Zama ukuthi ngeke yini umenza avuleleke qede uthole imizwa yakhe. Umluleki okufundele osebenza kakhulu nge-therapy ye-family systems angaba lusizo olukhulu kuwena. Sikhuthaza umndeni wonke ungene olulekweni undawonye. Uma undlana wakho emanqika ukubambisana nani, usengasho njengokuthi akusiphoqi ungena lolu hambo ngokwesikhathi eside. Fonela umnyango wezokweluleka Focus on the Family ukukusiza uthole umluleki womndeni ongumKristu ongaseduze nawe. Inombolo ithi 031 716 3300, kumbe ungena ku-safamily.co.za bese ucofa ku-counseling link. Okwamanje yiba uzama ukuthola into engaletha ukujabula kuntana yakho imkhiphe kuma-video game ne-TV azoyenza ithokozela. Usengamkhuthaza ukuba adlale ibhola, kushova ibhayisekile, kumbe ukudlala iy'nsimbi zokucula nokunye. Ngoba uhlobo lwezinto enjengama-video game zingagcina ziba yi-bridge elivimba amaxhama okuxhumana nabantu kuyena. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family, sihlangabeze ohlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.